But you need more. Yanyua tu mikono yako tu. Yanyua mikono yako tu.
Utujaze uwepo wako Bwana.
Utujaze, oh
inua mikono yako tu wakati huu. Mwambie Bwana tuzame kilindini mwako. Tuzame kilindini mwako. Nizame kabisa kilindini mwako. Maswali mengi, siri ipo uweponi mwake. Anasema siri zake zi pamoja nao wa mchao. The secret of the Lord are with those who fear him. Hakuna ujanja, there is nothing uweponi mwake. I alone, Jesus, nikae kwenye uwepo wako. Nikae hapo tu. Help me Lord to stay there, to stay there. Yako mambo mengi around me, but Lord help me Jesus to stay there. Just to stay there, Lord.